Nese nelabika ngenyuma ulusi nadala ngoli nesimbi Kabulicho ya galabambi ochetu sako Ogula mbubugondo Boyo yechibu mbotate Bakuyita kumane Na ye wali wechisela Ndate ziku yamba Nanaka ukubuka Kalinobulamu kakusinga Nesi zoyo nanyini bukaka ubusinga Ubutafunda uwe mbirembe ne mbirembe Ubulamu ubutafa ubutalibu yenike Wategekete abamwesi kabona Nesi zoyo nanyini bukaka ubusinga Bategekete abamwesi kabona Dalobula mwese ndo mnyuma Ngaboba gamba nebuza Mnyuma lundawa Sidabawo Uvanga na avalodi betwe gomba Intivali nenusu Mumbaso gakatonda Balu cholu
Sisinka noyu
Sisinka noyu Kalino bugaga ubusinga Obulamu obutagwa wo Obwe mirembe ne mirembe Nesi zoyo Nanyini bugaga ubusinga Obutafunda Obwe mirembe ne mirembe Obulamu obutafa Obutalibu yinike Wategekete Abamwesi kabona Nesi zoyo nanyini bukaka obusinga Obutafunda uwe mirembe ne mirembe Obulamu obutafa Obutalibu yenike Bategekete abamwesi kabona Kolelelo bugagobu Obwe mirembe ne mirembe Obutagwabu Yandese nezikiriza Kansabede mkutwala Kubebi runjibya yobikoma tebiberera Echizizamu amanyi Echisubizo checho Chaliwa munange Pake nkomerero Era ya genda kutegeka Nze jendi genda Banga sitena kuma wa antualeka Nesi zoyo nanyini bukaka ubusinga Obutafunda uwe mirembe ne mirembe Obulamu obutafa Obutalibu yenike Wategekete abamwesi kabona Nesi zoyo nanyini bukaka ubusinga Obutafunda uwe mirembe ne mirembe Obulamu obutafa Obutalibu yenike Wategekete abamwesi kabona